In this next track, Archdeacon Ben Tahara reads the full Māori Diglot Eucharist, beginning on page 476 of the new prayer book.
E te whānau a te karaiti, ko tātou nei tōna tinana, e mahi nei te ao, nau mai, haere mai, ki tōna hure watapu, e mihi ana ki a koutou kua karangatia nei hei tote, hei māramatanga mo te ao, i roto i tō koutou tohinga, kia kua, kia hari, whakamoe miti tia te atua, te kai homai o te tumanako, te kai hohou i te rongo.